to come, brothers and sisters, again to this gospel gathering. John. Again, it's another day that the Lord has given us. Everything is the Lord who purposed and directed we should enjoy it. He enjoys sad times as well as joyous times. It's only the elect that can say that they enjoy sad times and joyous times. While the religious groups of people, they only enjoy the joyous times. When the sad times comes, they say it's a devil who has come with this. We have been in the book of 1 Kings, chapter 12, from verse 25 downwards, but today we'll just stop and we'll continue it next week, but we should go to John, chapter 18, from verse 1 to 3.
Takaladi in Bukula, Wani Mafumu, chapter 12, Vundimega 25, Bushka Vundimega 27. Before the Rodi, Karatita, Tiri, Magai, Bukumene, Malwaga, Tibera, Kubuku, Layohane, chapter
18 from verse 1 to 3.
Yohane, chapter 18 in the Magia 1 in Paganapa 3.
I'll start verse 1 and Brother John follows it. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered and his disciples.
Mene Yesu adanena izi, anatuluka ndi akuphunzirache, kunkatsidya lijalansi nje wa Kedroni, kumene kunali munda.
And Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oftentimes resorted thither with his disciples.
Koma Judas iso amene akamperega iye anadziwa malowa chifukwa Yesu akankaku kawiri kawiri ndi akuphunzirache.
Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, come up hither with lanterns and torches and weapons.
Pamenepo, Judas imene akatenga gulu la asilikali ndi anyamata kwa nsembe akulu ndi afarisi. Anaza komweko ndi nyale ndi miuni ndi zida.
Four Pharisees. Jesus, therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, whom seek ye?
Ndimeyafola, kuti pamenepo Yesu, podziwa zonse zili mkuza pa iye, anatuluka anati kwa iwo, mufuna yani?
They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
Verse 5, Babuti, Anayankaye, Yesu Nazarayo, Yesu, Ananina nao, Ndine. Oma Judas yewe, Womperega ye, Anayima nao, Bamozi.
Verse 6, as soon then as he had said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground. Then asked he them again, whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
Pamenepo anawafunsanso, mufuna yani, kuma iwo anati, Yesu Nazareth.
The last verse 8, Jesus answered, I have told you that I am he. If therefore you seek me, let this go their way.
Yesu anayanka nati, ndine. Chifuwa chache, ngati mufuna ini. Ligani awa amuge.
May the Lord, who is good, bless the leading of his word.
Ambuye wabwino, adalise kwele nga kwa mawu wake.
You have read the book of John. John was one of the disciples beloved by Jesus Christ.
Tikamaya nganaruza ya umoe wake wa Yohane. Timapeza kuti Yohane, anali mmozi wao punzira metana liyo kwante kwa mbili ndi Yesu Kristo.
And the other thing that is here, he says, after this, after Christ has spoken certain words, he went forth with his disciples over the brook of Cedron.
Ndiponso lwapa tikuona kulankhula zonena kuti mmene akanena izi kunena kuti panali mawena amene Ambuye Yesu analankhula ndi atatha kulankhula mawu amenewo anatuluka ndi akuphunzira ake kupita ku mtsinje wa Kedroni.
The question might be, which are the words that Christ spoke after they went to the brook Cedron?
Komatu funso likhozo makhala kunena kuti kodi ndi mawu ati amene Ambuye Yesu anayankhula kena kunkumanya mukano kupita ku mtsinje wa Kedroni.
Chapter 18 is the continuation of chapter 17, whereby Christ was praying for his disciples and for the coming, forthcoming disciples before he took a step to be crucified.
Chifukwa tundime ya chapter 18, chikungo kala ya kupitiliza kwa chapter 17, kumene Ambuye Yesu anali kupempherera ophunzira amene analipo komanso iwo amene akukabwera amene adaza khulupirire Yesu Kristu iyo asanakaperekedwe.
This is the only time when Jesus Christ was near to be crucified, and he saw his death afar and sees that this is the day that I was waiting for, so that the scriptures might be fulfilled.
Iyipi na intawi imena Ambuye Yesu anali pafupi kuti akaperekedwe. Ndipo Ambuye Yesu poziwira tukuchionera ichi chinthu, anaziwira kuti akufunika kunena kuti akakwanisidwe mawu onse olembedwa za iye kuti akuyenera kupachikidwa.
Because it was only the time, the hour, whereby Christ might be glorified and God himself might be glorified in the death and resurrection of Jesus Christ.
Neno popeza yi nali nthawi ndi nyengo yachidwiratu imene Yesu Kristu ati akalemekezedwe kuti akalemekezeswa Atate pamene iyeyo akapachikidwa komanso ndi kuuka kwa akufa.
Because we saw it on verse 7 of chapter 17 of this word of the same book of John, whereby he says, see, and Father, the hour is come, glorify thy Son, that's thy Son also might glorify thee. That is the day, the crucifixion day, that will bring glorification both to the Son and the Father.
Tikamaona mu chapter 17 ndi maitiro yambayo, akufotokoza kuti zinthu izi anayankhula Yesu, ndipo mmene anakweza maso kumwamba, anati, Atate, yafika nthawi lemekezani mwana wanu, kuti mwana wanu akulemekezeni inu. Apatu nthawi amakala nkhula nthawi ya kuperekedwa imfa yake imene iti ikachitike kuti ndi imene ikalemekeze Atate kumaso mwana.
When Christ was doing all sorts of miracles, he never said the hour has come of glorification.
Komatu nthawi yomwe Ambuye Yesu anakhala kumachita zozizwa mamilakuli ndi zozizwa zosiyana siyana, sana nene kunena kuti yafika nthawi yonena kuti Atate akalemekezedwe.
Why Christ never said about glorification during the time of feeding the multitudes, raising up the dead, praying for the sick? Why?
Kumano nchifuwa chani Ambuye Yesu sana nene kuti nthawi ndi olemekeza Atate nthawi ya ulemerero ya Bwana, pamene anali kudyesa magulu anthu ambiri, kuchiritsa odwala, kuukitsa akufa, nchifuwa chani Ambuye Yesu sana ankhule nthawi imeneyi?
All the miracles that Christ did was just a matter of collecting the people together so that he might preach the little gospel to the people.
Mirakuli ijabu yonse mene Ambuye Yesu anakhala akuchita, cholinga chake chinali kungosonkhanisa anthu pamodzi kuti anthu akhale pamodzi, ndiye akatero awalalikire uthenga wabwino wa choonadiwo.
So miraculous type of ministry is not the gospel preaching centered.
Ndiyo udumiki wachita zozizo kwanga milakulio, sindi ya cholinga cha utenga hai.
Because even when we go into the book of Mark chapter 16, we saw that they said, and these signs and wonders will follow thee, not leading thee.
Chifuwa tingamaya ngana bukula Mariko chapter 16, limeake 16. Akulangula zone na kuti ndivo zizindikiro ndizo zizwai. Zizwa kusatani, wose na kuti miyo musa sogolera zizindikiro zwai.
Miracles never lead the elect. There is gospel that lead the elect.
Zo zizwa, sizima sogolera osankidwa ayi, sizima atakuwa sogolera. Kome pali utenga umene ume wa sogolera nko osankidwa.
He brought to life Lazarus so that the people should know that Christ is the resurrection. Not that he'd be going up and down, resurrecting people, raising up people from the dead now.
Majisanzo, ambuyedwa na mugisapo Lazarus kwa kufa. Ndejo linda choka mugisira kwa kufa chochi. Amafuna kukangone sila kwa nukutaka zindikile kuti Yesu yo, ndiye kukandimuyo. Osa linga di chituzi tuzi kavena ngati chizola wezi chone na kutaka nukubasi. Hazi mugisana kwa kufa zivinfira na kutaka kufa zivukai.
When 5,000 numbered people ate the food, it was not the center of the gospel because they just eat the food off, they go to Tyrant and left it.
Chifuwa, pamene ambuye swana jesa antuzikwi azisami. Simu nito wa magata nchazo soni na kuti basi, nde kuti nchipe kala imene kuti antwazi azijia zimene zozo, azi ngoja zamba mira kuzotero zwai. Chifuwa, zichakuje jimena anajiachu, anaka pita sukudo ile.
But he let the people eat that the food as a picture of Jesus Christ, the bread descended from heaven, the little food over the earrings.
Komadu ambuyeyo, analola kutanga amini wawo aje chokuja joa tundumino joda buise jotero ujo. Kutakazi ndikide kuti Yesu Kristu ndiye chokuja jeni jeni cha uzimu cha usankidwa, usatinga di chokuja cha uzimu ndisigwa.
But when he was nigh to die, when he saw his death afar, he saw the exact time that him comes with its purpose.
Kumadu pamene yeyo analipa kufi kufa, ndipo pamene anaonera nthawi yokuti ayandikira, anazindikira kuti ndiye nthawi imene sopano ndabwerera, cholinga chimene ndabwerera nthawi yake ndi imeneyi.
It was that exact minute, hour and second, that those who God elected were stopped. So it was the time of glorification.
Jeru inari ola mpindi nusu lakere nireni limene mtu wachimwa osankidwa ata kala ndile chikulumuso imene mulungu atate anayikiratu.
So that time Christ gave life to those he erected. It was the time of providing the life to the elect. What a time of glorification.
Ndipo nthawi yake inali imeneyo imene amakhala moyo kwa iwo amene ndi osankhidwa. Nthawi yake inali imeneyo nthawi ya moyo, ndipo nthawi yabwino kwambiri nthawi yokondweresa.
And that life was in Christ Jesus. And those elect are to know Christ, the little way to heaven, the little picture of God and sin.
Ndiyo nukupeza moyo unalimwa Yesu Kristu, iwa amene ndio sankhidwa, anafunika kumuzindikira Yesu Kristu yo, monga njira jeni jeni yo wasogolera kupita kumwamba, monga chipulumuso jeni jeni chone kila mtu.
So the major reason and purpose of coming into this world, I mean Christ Jesus, was about to die and put to burial and resurrect from death to fulfill all the scriptures.
Ndiyo cholinga cheni cheni chimene ambuye Yesu anabwerera mdziko lapansi kukababwa mthupi kukaonekera ku anthu yonji. Cholinga cheni cheni ndi chimene chocho kunena kuti ambuye Yesu anafunika kunena kuti afedwe, ayikidwe mmanda, ndipo akauke kwa akufa. Ndikupereka moyo kwa iwo amene sankhidwa.
After Christ has spoken, prayed for his people, after Christ has spoken, glorifying the Father, that is to glorify the Father during this time of death time, he was to go to the group Cedra. That is the one.
Pambuyo duponi na kuti ambuye Yesu apemperera iwa amene ndi ake osankhidwawo. Kumanso ambuyesu, abuyona nchawe kudia kwa nena kuda alemekezeli atate, ambuyana, funika kusogolera antu kupita kusinja wake drone.
So it was Jesus Christ who led the people to this Cedron.
Ndiyetu ndi ambuye yesu yo, aminana wasogolera antu kupita kukedwa.
When we read 2 Samuel chapter 15 verse 23 says,
Chifati kama waerenga mbubula 2 Samuel chapter 15 verse yake ya 17 ya kuti.
Verse 23.
2 Samuel chapter 15 verse 23 maga maga.
And all the country, the world, wept with a loud voice. And all the people cast over the king also himself, cast over the brook Kidron. And all the people cast over toward the way of the wilderness.
Ndipo dziko lonse linalira ndi mawu okweza. Ndipo anthu onse anauluka. Ndi mfumu yomwe inauluka. Msinje wa Kidron. Ndipo anthu onse anaulokera ku njira ya kuchipululu.
So you can see here that Samuel is prophesying that will happen, that Christ will accomplish by crossing the brook Cedron.
Ndipo apa mukhoza kuona mmene neneri Samueli amakanenera za zinthu izi kuoneratu za chimene chidzachitike kuti Ambuye Yesu azaka wasogolera anthu kuwoloka kukafika ku msinje wa Kidron.
And is preaching that there, and is declaring preaching that there is wepting the whole country with a loud voice, and all the people passed over enclosure with the king over the brook Kidron.
Ndiyesoba apa akupitiliza kufotokozera kunena kuti padzakhala maliro dziko lonse lizalira mokweza kupadika kuchoka padika pamene adzakaoloka msinje wa Kidron pamodzi ndi mfumu yomwe izaoloka.
So there is a brook Kidron here. When you go to the book of John that we are reading, chapter 19, there is brook Kidron too.
Ndipo mukamaona apo pali msinje wa Kidron pamene tikabweranso ku buku lomwe tikuyangana buku la Yohane chapter 18, tikuonanso kunena kuti pali msinje so wa Kidron wachiwiri. Asi pakuonekanso msinje wa Kidron.
So chapter 18 verse 1 is the fulfillment of chapter 15 of 2 Samuel 23.
Ndiyo nabu mukaona verse 1 ya buku la Yohane chapter 18 ili. Ndikukwanirisidwa kwa mawu amene analenedwera ku buku la 2 Samuel chapter 15 ndi maga 23.
This is the way to glorification.
Imene yetu ndiye njira kapena kuti umene ndiye ulendo wa kulemera wokalemekezedwa.
Because if the Father is to be glorified, there is to close the blue Cedron so that it should be made with all things that were to be made.
Ndiyo pamene Atate alemekezedwa panafunika kunena kuti apakhale kuwoloka kwa msinje wa Kidron kuti akakumane ndi anthu onse amene anafunika kukumana nawo.
Another thing here is say that he was aware there was the garden into which he entered and his disciples. Which means he entered with the disciples. While in the second Samuel, we see that the people crossed over again with.
Mukamaona ni mega umweyo nusu inayo akunena kuti kumene kunali munda umene ana alowamo iye ndi akuphunziraje kusenza kunena kuti munda umene kumene iyeyo anali kulowa lowamo. Pamene tikamaonanso mu buku la 2 Samuel chapter 15 muja tikuona zonena kuti pamodzi ndi mfumu inali ndi anthu amene anali nawo pamene kuwoloka msinje wa Kidron.
Christ and the disciples crossed Brook Cedron. Judas and the team close again, looks at Lord. Samuel says, "Multitudes of people, including the king, close the looks at Lord."
Ambuye Yesu pamodzi ndi ophunzira onse anaoloka msinje wa Kidron. Ndipo kuphatikizapo Judas Iscariot amene akamupereka ndi amvera onse anaoloka msinje wa Kidron. Pamene tikamaona mbuku la Samuel, tikuonanso kunena kuti mfumu pamodzi ndi anthu ena onse anaoloka msinje wa Kidron.
second verse of John chapter 18. And Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oftentimes resorted thither with his disciples.
Pamene ndimeyashiya chiwiri mbuku la Yohane chapter 18 akuti, koma Judas iso, amene akampereka iye, anadziwa malowa. Chifukwa, Yesu, akankako, kawiri kawiri, ndi akuphunzirache.
Why Judas know the place? The Bible says because Jesus oftentimes has been at that place with them.
Chifukwa chani Judas Iskarioti anawadziwa malo. Bible kuti kulankhula monseka bwino kuti ndi chifukwa chenera kuti Ambuye Yesu anali kupita kumene kukawiri kawiri.
The preamble ministry of Jesus Christ was by calling the disciples. And one of the disciples whom Christ called was Judas Iskariot.
Mukamayang'ana chiyambi cha utumiki wa Ambuye Yesu potumikira mthupi dziko lapansi kunali kuitana ophunzira ndipo mmodzi wa ophunzira amene anayitanidwa ndi Ambuyeyo ndi Judas Iskariot.
Don't forget that Christ is God. He knows everything. He was calling Judas Iskariot, and he knows Judas Iskariot from his beginning. Christ Jesus was the one who was calling the disciples. And remember that Christ is God, who knows everything, which means he called Judas Iskariot with a reason, a mission to fulfill.
Ambuye Yesu, ndi amene ana muitana Judas Iskariot, ipo pamodzi ndi ophunzira ena onse. Ndipo ngakhale Ambuye Yesu amuitana Judas Iskariot, musayiwale kunena kuti Ambuye Yesu ndi Mulungu ndithu, ndipo Mulungu amadziwa china chilichonse. Kotero kuti amamuitana Judas Iskariot, ndi cholinga chonena kuti pali zinthu zimene Judas iwo akufunika kuti akazikwanirise.
He was not called without knowing the exact mission that has been assigned to him. No.
Sikutipa makango muitana iyeyo, popanda cholinga cheni cheni chimene china konzipira tupa iyeyo kutaka chitai.
Christ already knew all the things, the mission that Judas Iskariot will accomplish. That's why he called him.
Ambuye Yesu, amadziwira zinthu zonse, komanso ntchito imene inaikidwira tupa Judas Iskariot yoyenera kuti akayikwanirise chiperekana muitana.
That's why the coming of Judas Iskariot to the company of disciples was not by mistake. It already predestinated before the foundation of the world.
Did you find that again? Why Judas Iskariot, pagadi panza ba upunzira ena? Sikuti panali kulapika kina kuli kwose ai. Koma kuti panali kuyikidwira kwa Mulungu kumene anayikira kuti zinthu zikakhale choncho kuchokera pachiyambi dziko lapansi lisanalengedwe.
And it was from the beginning that Judas Iskariot should be with the team to this garden so that he could master the garden with the mission that him is to accomplish in betraying him.
Ndi chifukwa chaketu panali poyenera kuti Judas Iskariot awoloke na ndi kukafika nawo kumunda kumeneko komanso akudziwe chifukwa kumeneko ndi kumene kunali cholinga chimene chiti chikakwanisidwe ndi Judas Iskariot yopo kamupereka Ambuye Yesu.
It would have been a very problem for the Pharisees, the Sadducees, the companies, the killers who come and save Jesus and kill him. It would have been very difficult. Judas was a solution.
Tifundu kukanakhala kovuta kwambiri kuti agulu la Yuda kapena afarisi abwere ndi kupinda akamugwire Yesu Kristu. Zikanawavuta mmalo mwake njira yake yabwino inali Judas.
God made it clear that Judas should be one of the called so that he should accomplish the mission of bringing the Pharisees, the people to save Christ, and charism.
Mulungu anachipangira chinthu chimene chichi kuti Judas akhalepo kuti akakhale njira imodzi yokha yowathandizira afarisi aja komanso asilikali amene akhoza kukampeza ku Yesu Kristu mosavuta ndi kumupha.
So Judas was one of the members to the gathering for the mission of accomplishing the glorification that Christ will glorify the Father.
Ndino Judas Iscariot anali mmodzi wanthu amene anayikimira kuti akakwanitse cholinga chakulemekeza Mulungu Atate kuti Mulungu Atate akalemekezedwe mu imfa ya Mbuye wathu Yesu Kristu.
And again here we see that the major enemy of Jesus Christ is a religion. Because Christ has been in the synagogue preaching, the enemies came from the synagogue who says, kill Christ Jesus.
Komanso apa tichakuona kunena kuti ndani wankulu wa Ambuye wathu Yesu Kristu ndi zipembezo. Chifukwa pa Ambuye Yesu anakhala nthawi ya itali akumapemphera ndi kulalikira mʼmasunagoge koma asanabwere nthawi imene ijayi kukamuphera mu sunagoge mwayi.
It was very difficult for the outsiders, the pagans, to come in without the one who masters the place and masters Christ.
And
the major groups of people that are blaspheming the name of Jesus Christ, all of these religious groups of people, they compromise the message because they are with the Bible, they are with the people that claims that they preach the gospel.
Ndiponso gulu la ikulu kapena gulu limene ndi adani amene amanyoza amene amatukwana dzina la Yesu Kristu anthu amenewo ndi azipembezo chifukwa iwowo amadzimva zonena kuti ali ndi Bible amalankhula za Yesu koma kugonera kwamakhala kuti akungonyoza dzina la Yesulo.
Here again in this story we can see that it's Christ who called the one to accomplish the betrayal. He knows everything, that's why he called
him. You know, when the mega chili, the one who did the Ambuye Yesu, I mean, I should have moved an egg, Ambuye Yesu, moved an egg, and I got a peregrine. Before Amaziwa Zamalo, the Ambuye Yesu, and I was as if he was on his minutes. This is the guy you can get.
Verse 3. Judas then, having received a band of men and officers from chief priests and Pharisees, come thither with lanterns, torches, and weapons.
Pamene ndime achitatu akuti pamenepo Judas mmene adatenga gulu la asilikali ndi anyamata kwa ansembe akulu ndi afarisi anaza komweko ndi nyali ndi miuni ndi zida.
So you can see how God designed the killing of Jesus Christ to bring glorification to him.
Ndiyo ama mukhoza kuona mmene Mulungu anakonzera maphedwe ache a Ambuye wathu Yesu Kristu kuti dzina lake kuti ulemerero ukadze kwa iye kapena kuti iye akalemekezedwe.
There was a need of chief priests. When you think about priests, all of the one who was offering the sacrifices in the holy sanctuary, but all of the people that were with the officers, leading the people with the Pharisees, going to where Christ Jesus was.
Ndinu apa mukhoza kuona kuti pali ansembe akulu. Mukamaona za ansembe akulu, ndi ansembe akulu anali anthu amene amapereka ansembe kumalo opatulika mkachisi. Koma nthawi iyi ndiwo wonse amene anali pamodzi ndi asilikali kuwasogolera kuti akampereke Yesu Kristu akaphedwe.
You can wonder to see a chief priest, not just a mere priest, but major ones leading the people to the sensing of Jesus Christ so that he should be crucified.
Ndipo mutakuona papa nchodabwisa ichi kunena kuti ndi wansembe wamkulu osangoti wansembe wambayi koma wansembe wamkulu ndi amene akukasogolera kukampereka Yesu Kristu kwa anthu kwa asilikali cholinga chonena kuti akaphedwe.
Bible non-expertise leading the people to seize the one who is the truth, the priest, the expertise of the Bible, leading the people and seize Christ, who is the righteousness and the truth.
Ndiyo ansembe amene ndakaswiri abukula chilamulo iwowo ndi amene amakasogolera kwa anthu kukampereka Yesu Kristu kwa anthu amitundu kuti akaperekedwe.
It was very difficult again for outsiders, the pagans, to chase Christ because Christ was protected inside the gathering of the Jews, the priests, in the synagogue.
Ndiponso kunali kovuta kwambiri kwa anthu akunja amitundu kuti akamugwire Yesu Kristu ameneji. Pa Yesu Kristu nthawi zonse anali kupezeka pakati pa anthu achipembedzo kapena anali kupezeka pakati pa ophunzira ake komanso anthu achipembedzo amene amamzungulira. Ndipo kunali kovuta kwa anthu akunja kuti akamugwire.
So you can see that the major enemy of this gospel is the religious groups of people, the priests, the high priests, are the enemies of this gospel that we are preaching.
Ndipo pakukhoza kuona kunena kuti ndani wamkulu wouthenga wabwino umene tiwulalikira ndi akuluakulu ansembe amene amapezeka mchali chimo ndi amenewo ndi amene ali adani authenga wabwino.
For example, today, from today, people are doing the Passover types of worship.
Chifama chisanzo masiku ano, munga siku la lero, anthulu akupanga mapemphero a Pasaka akuti ngati ndiremozi yopembedza.
Today they said it's a Good Friday, whereby they are doing all sorts of dramas by saying that Christ has been killed today.
Ndiyetu leroli ndi tsiku limene iwo amalitchula kunena kuti ndi tsiku la Pasika limene amakhala nzochitika zambiri kumapanga masewero kumaonesera kuti Yesu Kristu waphedwa tsiku la lero.
Tomorrow Saturday Christ they said is in the graveyard.
Ndiye basi tikafika mawu ali mwamva kulankhula zonena kuti Yesu Kristu pano ali m'manda.
On Sunday morning people will celebrate that Christ has been risen.
Basi ndikamafika pa sondo pamwamva kulankhula akukondwera tsopano akuti Yesu Kristu wauka kwa akufa.
And on the Monday they say it's Easter Monday, the Holy Monday.
Ndiye kuti likamafika lolemba akuti ayi ndi lolemba loyera limene amalitchula kuti lolemba lapaderadera limene tsiku la holiday.
But when we see, you see the people that are doing this, you see them with seriousness, everything they are doing in a serious manner, like they are doing the right things.
Ndipo mukamaona mmene iwo akupangira zinthu zawozo amachita mwa machawi mwa mphamvu kuti timuonese kunena kuti zimene akuchitazo akuziona kuti nzolondola nzokhoza zimenezo.
When I was watching the TV, I saw the band of women crying tears. You can see the tears flocking on their cheeks. Why was just a drama made by the expertise about the death of Jesus Christ?
Ndimene ndimayanga ndimaonera ineyo pa sikirini pa TV ndimaona gulu la zimayi akumalira kumakhetsa misozi ndi thungati zenizeni komano akupangazwa kuti ndi sewero nochita ophunzisidwatu ndi akaswiri amene anafufuzira kuti mbiri ya Yesu Kristu.
And I had a question, how come a person can be crying, bringing the tears on his cheeks without somebody beating or how?
Ndino ndimazifunsa mafunso mmene ndimazioneramo kumanena kuti ndizikhoza kutheka bwanji munthu mpakana kumalira kumakhetsa misozi kumatsikira mmasewa mwake pamene palibe munthu amene wammenya.
Seeing the adult people, the men, the women crying, seeing the tears on their cheeks without somebody beating them.
Kumaona anthu amuna ndithu azibambo akuluakulu ndi azimayi akumakhetsa misozi kumatsikira mmasewa mwawo popanda munthu wowamenya.
If somebody will see how the tears are flocking on the cheeks of the criers, he can boldly say that for sure these people are speaking the truth.
Ndipotu ngati munthu wina atataone misozi imene ikutsika mmasaya mwaiwo amene akulira munthu akhoza kufika olankhula amaonena kuti koma zoona awawa ndikuti akulira ndi thumali la Ambuye Yesu Khristu.
Because there is no tears comes without somebody beat you.
Chifukwa zosatheka kuti misozi ikhoza kutsika mmaso mwako popanda wokumenya.
I just want to bring how serious the religion is on the things of God to help the blinded people to be blind.
Umarapa ndifuna ndingoonesera mmene maguru azipembezo amatengekera ndi kujijirika kupanga zinthu mwaphungu-phungu pofuna kusochedesa anthu aphungu kalelo.
Religion does whatever fits to bring doom to the eyes of the blind or led people.
Ndiyenotiwo chipembezo chimayesesa kupanga zina zilizonse zimene zili zithandizire phungu pa anthu aphungu kale.
But when the blind people hears and sees the things in their blindness, they see like it's seriousness. Why? It's a trap. It's a snare.
Kumanotu anduwa kungu wakama zingwa zimene zozo, ndi kumaona maswa wa kungu ama fika wazi kubira kumani na kuni zeni zeni pamene mbalono jabe nipota.
So be careful. Be aware with these things. It's a trap.
Ndiyo munafunika kukhala wasamala ndi kuchenjera pa zinthu zimene chifukwa kwa iwo ndi zinthu zongoyeserera chabe mmasewera.
To us, we never have this kind of worshiping because Christ is the message always.
Komano kwa ife simafunika kukhala ndi mtundu wangapembezedwe ayi chifukwa kwa ife uthenga wathu ndi Yesu Khristu yekha basi nthawi zonse.
The gospel that we are preaching never changes. We never preach today crucifixion, tomorrow the birth, the other day another topic. There is no many topics in the Holy Bible.
Mawa tizala tizalena kutai wa Yesu wa ikidwa mbanda. Hai sikudina viga mutu wina. Hai tifaba nite miti yosiana siyana mbaibulu hai.
Even Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 2 that Christ is the only message that we are to preach.
Ndipo tunga kare ntumi Paulo anala mfraichi mbukula wani Akorinto chapter 2 kunena kuti Yesu Christ ndia utenga wakao mene fedula likira.
1 Corinthians chapter 2 verse 1 says,
Mwana Corinthians chapter 2 dimeke weyamba lakuti.
Brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ. And he was fine.
Ndibole ine abale. Mene ndinaza kwa inu. Sindinaza ndikuposa kwa mau. Kapena kwa nzeru. Olalikira kwa inu chinsisi jamulungu. Pakuti ndinasimikiza ntima. Kuti ndisaziwe kantu mwa inu. Koma Yesu Kristu ndiye obajikidwa.
Apostle Paul was preaching Christ and Christ and Christ the crucified alone without compromise.
Mtumi Paulo anali kukulalikira Yesu Kristu, Yesu Kristu yekha ndiye wobachikidwayo wosachosera kapena kuonjezera.
In his preaching there was no excellency of speech or wisdom but Christ alone.
Ndipo mu uthenga wake munalibe tu nzeru ya munthu kapena kuchenjera kwa munthu ayi koma Kristu yekha basi.
When we are preaching this Christ of the scriptures, never try to accommodate excellence the ways to attract the people. Preach the word always.
Ndipo mene jirali jira utenga wabwino. Osa yesa kusemiramo jimautina tuwako bandu toditi wasangalase antu. Ayi. Kumbatula likirani Christ ye kanta wizonse.
Because religious groups of people are trying to look for the words that are applicable to the people and implement in the gathering so that it should bring the people together.
Chifoto magulambira zipembezo, iwo ama yangana zo sangalasa antu, zimene zidizi wakope antu, ndikumafuna kuna mawone na kutawa sangalasa antu, nchone ngaluda antu wa unjikane, akari ambili pamalo.
There is no any accommodation for the unirrent in the gospel.
Komatu palibe kusonkhanidwa kwa anthu osasankhidwa mu mtengo wabwino.
The gospel is headed by the sheep alone, not the God's enclosure.
Ngiyawuthenga wabuyo umamveka kwankhosa zokhazi mina nizosankhidwa osalini inkhondi imbuzi zomwe babozi hayi.
The little gospel never gathers the people. It divides, it gathers the erect and divides the unerect from it who go afar.
Uthenga wabuyo. Suma ngonji gadu wangu, kuma uchenga uuma kanko sonka nisa iwo okawo sankidwa. Kuma nchawi yomweye uuma kawa kutu kumaza, wazo wazo sankidwa kuta ajoke mamalo kwa sakari nisuba mene.
So if the unerect, the God has been chased away with the gospel, it's not for you to collect him in again. No, preach Christ and Christ alone always.
Ndibonunga uthenga wabuyo utamwaza mbuzi kunena kuti zachoka sinchito yakoswe iweyo sinchito yani yonena kuti nyomo dzika dzisakasaka zinja nkumadzika pamozi ai irengo lalikirani Kristu nthawi zonse basi
in season or without season preach Christ
unyengo yake kapena kupanda nyengo yake lalikirani Yesu Kristu basi.
Again Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 4 verse 1
Divoso tumtumi Paulo anala nkulambuku lomwelo la wani akolipo chapter 4 ndimewekewe amba nati
2 Corinthians 2 Corinthians
chapter 4
from verse 1 he starts seeing we have this ministry as we have received the message we faint not but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor holding the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
Monga kala ndila chifundo, siti foka. Koma, taka nizazobi sika za manyazi, osa enda moche njelera, kabena kuchita nao mawa mulungu konyenga, koma ndima onekedwe ashona adi. Tizi vomeleze satoka, kuchikumbu ntima, cha anhoase ba maso ba mulungu.
He is speaking the design and pattern of preaching the gospel. The little gospel of the Christ revealed in the scripture.
Dear Abba, ukafoto kwa zando ndo mekwa ni machitidu wake oenera kukulari kira utenga wabu ino wato kukuluka wabu maremba wu.
There is no craftiness in doing things. You preach Christ always without compromise.
Paribe edu kuchenjele na kuli kuwanse kumine kumaonekera machitidu azitu. Kuma kulari kila Yesu Kristu ye kaa osa patikizila zina zilizwanse.
Now see how the gospel does to the people. Look verse 3.
Ndiyano utaona nisono mene utenga uma chitina kwa verse 3.
Verse 3 says, but if our gospel is hid, be hid, it is hid with them that are lost.
Ndime chitabu akuti, koma ngatinso uthenga wabwino wathu uphindika. Uphindika kwa iwo akutayika.
If the Bible is saying that the gospel be hid, it means this gospel that we are preaching, it's a hidden message but revealed to the erect honoring.
Ndiyo apa Bible kwa lankula zonena kuti ngati uthenga wabwino uphindika. Akutanthwa zonena kuti uthenga umene ndi wophindika ndithu koma umachita kuvumbuluka kwa iwo khawo amene Mulungu Atate wawapatula.
Blessed is the one whom the gospel has unveiled, revealed to him or her.
Kotero wodala ndi iye amene uthenga wabwino wachita kuvumbulusidwa kwa iyeyo.
Verse 4. In whom the God, they put a small G, but it's a, this God of heaven, the sovereign one, it's a capital G, of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious God of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
mwamene mulungu ndemaonera kuti mulungu zakulankhula monga mau awayamba mchilembo cha chikulu osonyeza kuti ndi mulungu wakumwambayi koma monga milungu ya mulengalenga kapena kuti yapa dziko lapansi mulungu wa nthawi ino yapansi pano unachititsa khungu maganizo awo awosakhulupirira kuti chiwalitsiro cha uthenga wabwino wa ulemerero wa Khristu amene ali chithunzithunzi cha mulungu chisawawalire.
He is saying that it's God who blinded the minds of people not to see this gospel and others to see this gospel.
Ndipo apa akukaonesera kunena kuti ndi mulungu wakumwamba amene anachititsa khungu maso awo kunena kuti adzathe kuona uthenga wabwino ndi kukhulupirira.
Here is speaking about two groups of people, the erect and unerect, the blind and the seers people.
Ndipo apa akukaonesera magulu awiri a anthu, pali anthu osankhidwa ndi anthu osasankhidwa.
The blind and those that see.
Iwo amene ndi akhungu komanso iwo amene maso atsegulidwa amene akuona.
The sheep and the goats.
Mene ndi nkhosa komanso ndi mbuzi.
Those to the right hand and to the left hand.
Iwo akudzanja lamanja komanso iwo akudzanja lamanzere.
God separates the two from the beginning.
Ndeno Mulungu anapatula magulu awa awiri kuchokera pachiyambi.
Which means you can't do anything otherwise. It's Christ who purposes, who directs. Whom are you to think that you can make somebody to be the elect?
So, my sister, how is the woman who why was so passive and woman who was on Chitapo Mene for I? Command Jesus Christ to come up and Menana Gonzerab. Nanga, when you and Dan, who was a good Panga Mutuina, what a Kalosanki.
Let us go back to the book of First Corinthians, chapter 2, now the 7.
Tatendi bwereni kukuli chalimeti maanga la lawada kwenye chapter 2 dimaike ya 7 so far.
Verse 7 says, but we speak the wisdom of God in a mystery, even in the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory.
Koma, tira nkula nzewu ya Mulungu mchinsisi, yobisikayo. Imene Mulungu anayikira kuti upatwe akhale nyengo zapansi pano kuulemerero wathu.
Here he says God is showing the sovereignty of God in ordaining before the world the times, the gospel, the wisdom.
Ndiyeno tu apa akukaonesera kunena kuti Mulungu ndi apa akukaonesera tu ulamuliro wake wa Mulungu ndi Mulungu olamulirayo kuti anayikira kuti upatwe akhale nyengo.
The wisdom of God is very mysterious. It is only revealed to the elect, but those God never elected them will never see Christ over the scriptures.
Ndipo nzeru ya Mulungu ndi chinsisi, ndipo nzeru imene imavumbuluka kwa iwo okha amene Mulungu afuna kuwavumbulusira. Koma kwa iwo okha amene sanafune kuwavumbulusira iwo sadazizikira nzeru ya mmalemba mmenezo.
Let us go back to our book that we are looking, that is John chapter 18.
Ndiye tatiye ndibwereni kubukulo wemwe tikuyang'ana la Yohane chapter 18 so far.
Here again we see Judas Iscariot on verse 3. Is coming with band of people having the lanterns, torches, and the weapons.
Ndiyo apa tiona sobano Judas Iscariot atanenga gula chikali ndi anyamata kwakulu ansembe komanso afarisi ananyamula nyale ndi miuni komanso zida.
They forget and they didn't know that the torches that are in their hands is the picture of Jesus Christ as the right.
Ndipo iyeyo anayiwala komanso samazindikira kunena kuti nyali zimene iwo amenyamula mmanja mwawo ndi chithunzithunzi cha Yesu Khristu amene ndikuwala.
They went to the garden right there to seize Christ with torches because it was night time.
Ndiye anapitatu kumundako usiku ndi matochiwo kufuna kukampereka Yesu Khristu kupeza unali usiku.
They had the weapons thinking that they whatever to Christ's body if he will be rejected to be saved.
Ndiyo iwo anapita usiku ndikunyamula zida manje mwawo usiku popeza amaganiza ngani kunena kuti kwa iwo kuri kuthengera kunena kuti akhoza kwakwanisa kumugira Yesu ndi manje awo.
They were not knowing that Christ is God. You can never bind the gospel. People are trying to forbid, are trying to bind the gospel so that he shouldn't proceed anymore wheresoever. The Lord is purposing, but let me challenge you today that nobody can bind the gospel.
Palidwa anthu ambiri amene akuyesa kunyanzisa uthenga ndi kunene ndachoka uthenga kuti imodzi yakumanga kuulepheresa uthenga kuti anthu asiyanze uthenga wabwino koma tamverani mafuna kufinikizireni ndikunena kuti simungathe kuulesa uthenga wabwino.
Look, the score of chapter 18 that you are following, it says Jesus, therefore, we are talking about the Jesus of the scriptures, knowing all things, he is speaking that it's omniscient God. God who knows everything, that should come upon him, went forth and said unto them, whom seek ye?
Dona ni mudimeke ya folo, akuti, pamenepo Yesu, akamala mkulaza Yesu, akula mkulatu Yesu Kristu wa maremba yu, kwa ziwa zonse, kusiraza kuti Yesu Kristu amene ndiwa ziwi labi zonse, ndiwa ziwa nyengo zonse, ziri mkuza pa iye, anatuluka, na atikuwa yu, ufuna ya.
It shows that Jesus never hid himself, but he came publicly to let the people see him and do whatever they want, because it's the only mission that he came for, to die, so that when he dies, the Father will be glorified.
Ndiyetu apa kuonekeratu kunena kuti Yesu Kristu sikuti amabisala ayi amaoneka anatuluka kuonekera pamaso pa anthu opoera chifukwa imene ndiye njira imene amafunika kuti nakuti iyeyo imene anabwerera kuti akaperekedwe kotera kuti akafe akaikidwe mʼmanda ndi Yesu Kristu a Mulungu anati akalemekezedwe.
So they asked him, whom seek ye?
Ndiyetu anawafunsa kuti mufuna yani?
This question is for them to point the exact enemy of them.
Ndiyetu funso ilini, imakawa onesela iwo kuti akachule mdani wao weni weni amene ya iwo wakwa kumufuna.
Because the following of Jesus Christ into this garden is because there is enmity between Christ and the people. So let the people point the exact person who is their enemy.
Chifukwa anthu kupezeka kwa anthu amene wawa kumunda kumunda kumene kumapezeka Yesu Kristu kunena kuti pali udani pakati pa iwowo ndiyeno Yesu Kristu amakawafunsano kunena kuti amuloze weniweni amene ndi mdani wawo amene iwabwerera.
This verse says, they answered him, Jesus of Nazareth, remember about Nazarenes that I once preached about, the separated people. Jesus said unto them, I am he, and Judas also, which betrayed him, stood with them.
Amene mundimeyasa ayasaiza kuti anayanka iye, anabiyanka iye, Yesu Nazarayo. Ndipo maonana kuti Yesu Nazarayo, musaiware sonka ni ya Nazarini, ya Nazari, Nazareni, amene timayanga Nazari yekawe ya mbuyo mo, amene ndi anthu opatulika anthu apadera dera. Yesu ananena nawo ndine. Koma Yudasi yemwe wompereka iye anayima nawo pamodzi.
So Christ answered the people that I am the one whom you want.
Ndipo Yesu anawayankha anthu kuti ndineyo amene ndikufunayo.
When we read Exodus chapter 3 verse 14 says, Exodus chapter 3 verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, that shalt thou say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you.
Buku la Exodus chapter 3 14 akuti ndine mulungu ndipo mulungu anati kwa Mose ine yemwe ndiri ine nadiso ukatero ndi ana Israeli ine ndine wandikuma kwa ine.
So you can see the conversation that was between Moses and God himself when Moses wanted to know the exact name of the one who is sending him.
Ndiyo tu apa mukhoza kuona kulankhulana kumene kunachitika pakati pa Mulungu ndi Mose pamene Moseyo amafuna kuti akafotokoze kwa Israeli kuti akafotokozere bwino kunena kuti ni ndani amene wamtumani.
My name is Ayam.
Ndiyo anamuyankha iyeyo kunena kuti dzina langa ine ndi ine yemwe ndili ine.
So go and tell the multitude of people that my name is Ayam. I am the I am that sent you to rescue the people from the bondage in Egypt.
Ndiyo muvesi ya 15 akuti ndipo Mulungu anani naso kwa Mose ukatero ndi ana Israeli Yehova Mulungu makamaka ndi miyaka ya 14 yomweyo akuti ndipo Mulungu anati kwa Mose ine ndine yemwe ndiri ine anatizo ukatero ndi ana Israeli ine ndine wandituma kwa inu.
Since you can see here, the one sending the person, God had told the people that my name is Anna. Very understandable.
Ndiyo amakukweza kuona kuti iye amene wamtuma munthu kuti akafotokoze mawu mawu adzina lomwe walipereka kumene kwa Mose kuti ukanene kuti ine ndine mawu onseka ovuta kuwazindikira kuwamvetsesa.
Nobody can understand the scriptures if it is not God who will unveil it to you.
So when can tell us that we're not going to put it back to you from the cause of what's in the Gabun of Mareba? God is in the Mamu, I mean,
so the Ayah was the one sending Moses to rescue Israel from the bondage in Egypt.
Ndiyo ndu iye amene ali ine ndine ndi amene anamtuma Mose kuti apite ku Igupto akawatuluse ana Israeli kumeneko.
Now when we go back to the book of John chapter 18 we see Christ responding to the band of people saying I am he.
Ndiyo ndu tikabwerera ku buku lomwe likuti kuyang'ana la Yohane tiwona zomera kuti Yesu Khristu akukayankha gulu la asilikali kapena gulu la anthu imene linabwera kwa iwo damanena kuti ine ndine.
The people asked that we need Jesus of Nazareth, which means they speak the special Christ, special Jesus whom they are in need of. They need the exact Jesus who is from Nazareth.
Ndiyo ndu anthu amanena kuti ndikufuna Yesu Nazareyo akusoweza kunena kuti iye amene akumufuna akufuna wopatulika ndi wapaderadera amene ndi mnaziri wochokeranso ku Nazareti.
So because the people say that we need this exact Jesus of the scripture, the one who is of the scripture says I am he, that is the name of God, the name of Jesus.
Ndiyo anthu akufuna kuonesera kunena kuti iye amene akumufuna ndosiyana ndi anthu onse koma akufuna Yesu Khristu amene malemba ati wananeneratu za iyeyo Yesu Yesu Khristu anawayankha kunena kuti ine ndine kusiyana kuti ine ndine Khristu.
How can you differentiate these two ways, the I am in Old Testament and the I am in New Testament?
Ndiyo mutha kuwasiyanisa bwanji mawu amene wawa mawu awiri omveka mofananawa ine ndine amene tamuona mbuku la Exodus mchipangano chakale komanso ine ndine amene akuonekera mchipangano chatsopano.
The I am of the old is the I am of the new. It's God himself but revealedly in the person of Jesus Christ.
Apanu palibe kusiyana kwina kuliponse Ine ndine wanchipangano chakare uja ndiye mweyo samena kuonekera kuti kuti ine ndine chipangano chasopano koma kuti Mulungu yosopano anango onekera no mthupi ongovhunguluka kuonetseredwa mthupi sopano kwa iwo amene ndinotakidwa.
Which means the people were seeking to kill God, the iron.
Zomwe zitandauza kuti kugulu la anthu awawo adali kufuna funa kupha Mulungu amene ndiye amene ine ndine.
Christ disposes himself on public. I am the God whom you come.
Yesu Kristu yu anadzionetsera yekha kapena kuti anadzipereka yekha pamaso pa anthu powauza kwaye akamunena kuti ine ndine amene ine ndine Mulungu amene iniyo mwabwera kufuna kukuphani.
Title of the message of today, whom ye.
Kuti wauthenga wa tsiku la lero mufuna yani.
For today, here, but we'll continue it tomorrow on Sunday as the Lord purpose.
Thank you.